Yaman, na tuko juu ya mix ya Lighter, DJ Lighter. Yeah,
yeah. Oh my baby, tell me.
Imejaliwa moyo upendo kipenda penda vibaya
siku moja moja ukipata nafasi tukumbukane.
DJ Lighter noma, yani mkari.
Lighter, Lighter. www.djlighter.co.ke.
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia yeye. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia, ukinigusa nunazimia yeye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangai, wenye uchungu wa kazae, tukicheza kuche kuchi na hotae, minawe. Unakula pia, wala unafito, chuchu za kunitoa majicho, hata uvegunia, bado uko simple unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko, chumani wanipa madiko diko, kifungua koki. Nini mafuriko meniweza. Oh my baby, tell me. Tell me. Oh my baby, tell me.
Zani, twende Zanzibari kwenye marasha karafu, tukale na pweza forodhani. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tukae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe wa shangai, uchungu wa kazae, tukicheza kuche kuche na hotae, minawe. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo.
kweli moja atukusha kwenye mdomo shida matatizo tulifuka pamoja hakunitupa mkono ukanifunza mapenzi chia moja michepuko ina kikomo kupagawana rinji bukati gani tamayo kuipa nafasi gani ukanitia moyo nitapata nani kwanini siki mtawajima nani kupagawana rinji bukati gani tamayo kuipa nafasi gani ukanitia moyo nitapata nani kwanini siki mtawajima nani nijivunie nani kama sipewe wengine sitamani vote na pata kwako wewe unachua kunichomeza hodoro kubembeleza wepeke unaniweza kama mboga na kombeleza
unachua kunichomeza hodoro kubembeleza wepeke umeniweza kinishika na jilekeza umeniweza baba
umeniweza mama
tabasamu mpenzi wangu tujenge family sasa uwe baba wa wanangu nikuzalie mapacha una kisuki kali kula nyama usijali unajua silali bila kufika safari tule chumvi na tufike uze waminya minya nyanya tuapuze kabla kulala unipige zeze kitanda nilinipembeleze nijivunie nani kama si wewe vingine sitamani vyote napata kwako wewe
Unachomaanisha ndio nataka
nielewe
mimi najua unataka tugombane umenichoka
yani wewe
huko ulipo wewe mimi sipo tumeelewana kutwa madeni na wishi mikopo mwanamume
inatosha inatosha inatosha
usiseme hivyo
inatosha
Nifanye hivyo
nitakujitume
nitajituma
wewe ndo mume
sawa mama
maisha ya si bume bume ndo nitakuelewa
kuipata kazi sio rahisi mke wangu maisha yapo kama ngazi kuipanda mpaka take Mungu
naelewa
kweli huwezi kupata chochote mpaka ukupatie Mungu
Niona mikuwa spendi kazi Mimi ndo kichwa cha familia Kuangaika popote miniko radhi Baby nitapata vumilia
Si uende Uarabuni ukajaribu Bahati yako mwenzangu Mazonge Ya vizuizi ubishi wako Auvunja moyo wangu
Upo hakuna lolote Pamoja na miangaiko yao yote Na ujanja wao yote Pesa wanazimaliza madem zote
Apana
Basika wewe nyumbani Na minitoke nikangaike Mwanamume unapenda ushindani Na minifanye jimtutu kike
Inatosha, inatosha, inatosha
Usiseme hivyo
Inatosha, inatosha, inatosha
Usinifanye hivyo
Natako
jitume Itagi
kunituma
wewe ndo mume
sawa mama
maisha ya si bume bume ndo mtakuelewa
follow at your boy at DJ Lighter on Instagram at DJ Lighter on Twitter Facebook DJ Lighter your favorite DJ
Safari ndefu yenye mateso Machozi mizigo vikwazo Ila yote umenitua Naomba penzi letu lisife kesho Ukanipa pressure mawazo Chonde mama utaniua Na vile ujui kununa fundi wa kudeka Hata sija kutekenya unacheka Oh tambua usha niteka Bila chakula na nenepa my love Salama nikiwa na wewe Hata kama nina shida na saa Sura kama malaika Na wala hauringi kwa dharau Lawama acha nipewe Nitoke dunia ni angalau Kuliko ukanyanya sika Ilo nipenzi usaha Niyo obo
Hai
Mi amor
Sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni Michezo unaijua mama msoni Pini kitovu kifua na sikioni
Salama nikiwa na wewe Hata kama nina shida na saa Sura kama malaika Na wala hauringi kwa dharau Lawama acha nipewe Nitoke dunia ni angalau Kuliko ukanyanya sika
Sauti nime Kuimbia wewe I Woman of my life Baby mom Nakupa mabawa Fly Nani hata doubt apime Suri wako wewe My Material wife Una drum Ende kwa mwingine Why Chama prince kina kipime Una dahiri upino wangu Usija kunitupa wewe Sina mwingine Na sitobadili chaguo langu Moyo wangu nakupa wewe Chocolate color Nile line Lips in mafuta na sena shine Kuoza kongara Your design Thanks to the Lord now you are mine Sema pwani ya mabara Wapi fine Tokitoka out Tukanyo wine Figa 8 kinara Sio 9 Unapenda wasafi tutakusaini Wendo mama 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 Na mama Wendo mama 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 Na mama Wendo mama 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 Na mama Wendo mama 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 Na mama
See the lighter Lighter them
Now hear this
Now hear this
kesho kanikosha. Fundi akia Mungu anajua aje na chosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makiyogi dog. Ayana. Fanya ka unapiga deki. Ayana. Deki give me some cake. Ayana. God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na. Mm-mm.
God bless your father. Ayana. Hey. Umogwa magharibi baby. Ayana.
Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwezio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makiyogi dog.
Ayana.
Fanya ka unapiga deck.
Ayana.
Deki give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana.
God bless your father. Ayana. Umogo magharibi baby.
Na voridhika nikikuona. Napokona tamu wa moyo kama maradhi minapona. Nikikona umekuchagua moyo. Maneno yangu liamini. Ukuenda popote uliridhia sawa. Ukusikizanga wahuni. Ukawacha wote ukaniona sawa.
Baby let me love you,
love you.
I cannot do without you,
you.
Ilipete shara I love you,
love you.
Wena jina langu.
Ushaniteka teka moyo wangu.
Babe, babe,
na nifuraha wewe kuwa wangu.
Babe,
babe,
babe.
Ushaniteka teka moyo wangu.
Babe, babe,
na nifuraha wewe kuwa wangu.
Shajulikana, shapatikana, shajulikana. Yeye ndio wangu, shapatikana, shajulikana, shajulikana.
Mimi na wewe ndo twajua na kile tunacho ndani. So baby come and give me your love. Mimi shakweka moyoni.
Wazazi wangu wako waone nikikuchukua.
Kinijia wakupambie kwa maua.
Machozi ya furaha laiti ungejua.
Tukate keki leo twajishaua.
Baby let me love you,
love you.
Cannot be without you,
without you.
Baby better I shall love you,
love
baby. When I jina langu.
Ushaniteka teka moyo wangu.
Babe, babe,
oh, babe. Na nifuraha wewe kuwa wangu.
Babe,
babe,
babe, babe.
Ushaniteka teka moyo wangu.
Babe, babe,
babe. Na nifuraha wewe kuwa wangu.
Hey, 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 what's up? What's that? It's your favorite rapper, Tini Brown. And I'm kicking it with DJ Lighter. DJ moja hatari, homo wangu wasuge kabisa.
Nimejaliwa moyo upendo, kipenda napendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sijaseto, mademu wananikumu vibaya. Mesha badili ata mieneno, nadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina nazo kisa wewe mama. Wananita playboy ya break, bada kiteno.
Nasema
wanyanya wanyamini, hata kama na watania. Wana nita playboy ya
break,
bada kitengo.
Nasema
wanyanya wanyamini, hata kama na watania. Baby me
miso tu mchezo mchezo
vyombo ni mkande ila juhudi zangu bure tu
namtendekeza kama mtoto
acha chakula kwa mkono washi
kama mashine nampata ngo mana anaga kwa wala maji
wananita mbibu ya bada kitendo
kwenye mwenye mini
hata kama na watani
wananita mbibu ya
bada kitendo
Colola, colo, colola, colo, colola, colola, colola.
kama jana. Wala jamani ni bubu jike. Ukintenda kiutani utani utani wape. Biju ya konsata mbazana ndamia nini watu. Wendo faraja maisha ni usini uweke. Kwenyele kufa kuzikana chachura na chatu. Nitakula kiapo cha tifu na ukweli. Natamani niwe nawe milele.
Natamani
mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie. Sio kwamba nakuomba ndoa, kwa sababu umri wangu nakwenda. Nimeshakwepa mishale mingi, ndo maana wazi nasema nakupenda.
Nimeoneshwa, unakesha mnasali, uniombea neema. Nimeoneshwa, unakesha mnasali, uniombea neema. Hello beautiful, it's what I've been looking for.
Nikifaulu maisha, baby uwe nyuma yangu. Kwenye misongo ya mawazo, nisiwe peke yangu. Nisiwe just love to mother, nikishiba ni msahau mwenye nda. Maisha ni mafupi, tuende wakati wetu tukaweza baki na kuja niwe na mfetu, we na mfetu, we na mfetu. Natamani niwe nawe milele.
Natamani
mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie. Sio kwamba nakuomba ndoa, kwa sababu umri wangu nakwenda. Nimeshakwepa mishale mingi, ndo maana wazi nasema nakupenda.
Kinya mama, and it's only you. every single morning, the first man I wanna see is from you.
You're not a gold digger, you're just a go getter. You be my goalkeeper. In front of them, ooh, it's how I day. I could give you a kiss in front of everybody on your
mind.
Nobody, yes. Do many make brand new, ni me forget the rest. Do yako niko ready to go post. Nataka nikuone kano yangu ukidos daily, hey, daily, yeah. Nimeenda loko ya ni crazy, yeah. Ah, hey, daily, yeah. Nimeenda loko ya ni crazy, yeah. For you, napenda yako waistline. Zikipepeta kwenye frontline. Napenda yako waistline. Zikipepeta kwenye frontline. Bila natingisho you're behind, yeah, yeah. You are hips don't lie, yeah. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, den.
Re-bom-bom, re-bom-bom. Kribobo kribom bom ki, kribobo kribom bom ki, kribobo kribom bom ki.
I go give you banana,
banana,
sweet banana,
banana.
I go give you banana,
banana,
sweet banana,
banana.
Your love was no divert, you are my flower, let me come with the vest. Your love is so diverse, baby when imoto, let me come with the vest. She's on fire. She on fire. When do my undenial, undenial, undenial. My girl is on fire. You on fire. When do my undenial, 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 baby, yeah. Kill on nothing, it's you are behind, yeah, yeah. You are if don't lie, yeah. Kill on nothing, it's you are behind. You are behind. I don't lie, lie, lie. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, den, den, de. Den, den, de. Sakata, sakata, sakata. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body, den.
Show me now. Oh, you got to find it guitar. See my life now, I'm falling for ya. Play on the hit. Baby, show me what your mama gave ya. Kini mini mwagi kanote. Zungusha, kinyi nginyi ngimkia wapweza. Sungura ni kupe karoti. Samba loketo. Mina kakata chini pangala mawayo. Kama mabedo. Akajui kununa, aka baby fedo. Kanataka pigo na mina kapandisha ka ushushe mzigo ya Ningo manzi kela kora shto hiyo Weka niwekeze, weka niwekeze Weka niwekeze, weka niwekeze Weka niwekeze, weka niwekeze Weka niwekeze, weka niwekeze. Bad girl with a pretty girl pose. She wanna kill me tonight, tonight, tonight. Got me see my target go closer. Oh, I don't know what is happening. I've been waiting for this for a long time. Baby, watch your woke up. Let me show you what I can do. What I can feel, baby, what I can feel, yeah. Samba loketo. Mina kakata chini pangala mawayo. Kama mabendo. Haka
nataka baby girl. Hey baby, kanataka pigo na mina kapandisha ka ushushe mpigo yani. Hey hey hey, ingoma nzito ila bora shukahiyo.
Ukipata nafasi tukumbukane, nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijibane bane. Aha, ewe binti maringo, sijui wanisikia, pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, sila moyo shambulio, nifanye chipsi chombeza. Japo nionje onje mwezio, penzi linanilegeza. Sonona sonona, eti lini utapata nafasi?
Sonona sonona,
oh baby oyo, nambie basi.
Sonona
sinyonge, naishi kwa wasiwasi.
Sonona sonona,
beba wangu moyo, mwepesi kakarakasi.
Sonona sonona.
Mwaga wino wakalamu ya penzi langu, shimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo, ukipenda unanifanya mwana sesele kunichezesha. Mimuoka macho usoni, sijashikwa na kwikwi kima sihara. Sema niandae vi popcorn, unyonye na vipipi vya duara. Nafsi unainyongonyeza, na hisi la moyo shambulio, nifanye chipsi chombeza. Japo unionje onje mwenzio, penzi linanilegeza.
Sonona sonona,
eti kini utapata nafasi?
Sonona sonona,
oh baby oyo, nambie basi.
Sonona sinyonge, naishi kwa wasi wasi.
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
Sonona sonona,
DJ Light upon the air, upon the air, upon the air. mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donoa. Michoni umenika, hakuna waku kutoa ye. Hadhara ni bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli. Baby,
baby,
feel me,
feel you,
love me. Unajuaga vile I'm crazy, crazy for you. Baby, sawa sawa. You didn't make me fall in love
for you, mama, hey. For me, mama.
Ooh, you're special
for you, mama, for me, mama.
Hey, mapenzi lako
for you, mama,
for you, baby,
for me,
mama. When you want to get
for you, mama, for me, mama.
Yeah.
For me, mama. Kweli unajua na kupenda na leo na thamini hapo sawa. Labda kimebagia, ni change gear, ni achi ututu. Si unanitimizia, najisevia, matandu koko. Mwezako siwezi, udanda ganda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peki yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo, unanifaa
forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajuaga vile
I'm crazy, crazy for you.
Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You didn't make me fall in love.
maringa juni mina we doctoringa Lama itashuka Watashudia tukivishana pete Si watashuka hey, Nitakuwa na wewe leo Leo mpaka kufa Tunanifa Ninakufa Tunafaana aye Project yako fame kingangalito hey, Sita kucheza misi chicharito Tende mdogo tu kidespacito ay, Hakuna leo kumwaga jasho Project yako fame kingangalito Sita kucheza misi chicharito Tende mdogo tu kidespacito Hakuna leo kumwaga jasho ay, Minawe, minawe Minawe, minawe Nasema minawe Toto ringa Chicharito, pende mdogo tu, kidespacito Hakuna leo kumwaga jasho Project yako fame kingangalito Sita kucheza misi chicharito Pende mdogo tu, kidespacito
You caress me, you make me feel alright, yeah Songa karibu, baby darling Baby, give me one more night, yeah Na nikilala, baby, naota Unanipa love, sija waipata Kifu wani unavu nipapasa Yeah, eh, oh, na, yeah, yeah Ah, yeah, 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 yeah Ah, yeah, yeah, yeah Kuita, ai, señorita, 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 nakuita. Kamu nikukune ma baby ni nakucha. Kamu nifunze ma baby wendo teacher. Nona nikikwacha ma baby ni nakicha. Ai, walala, ribebembe. Nikilala baby naota. Unanipa love sija waipata. Kifu wani unavu nipapasa. Yeah, yeah, oh na 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 yeah yeah. Ah yeah 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 yeah. Ah yeah yeah yeah.
Baby, do me, I do you
Loca
Vile una do me, na feel you
Loca
ah.